I'm a piano kid. Boy, go. Nikana kwe. Mwanake yo usaya. Nikalile kale. Kumuele tayo.
Zamstreammusic.org.